VOA. Tunin Raduni Sagale Amerikat. Raduni VOA Saganta Afan Oromoo wixataa gijimaataat galgal saatii lamaa warra kaak saatii sadiit metir baandii 1925 irratti Washington DC irraa sanii dabaruu jirtu ammaan tan caqasuu jirtanan soraa lafeeti.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Mataan oduu Eertiraan waliigaltee araaraa Itoophiyaa wajjin mallatteessuun abdachiisaadha. Mirga namaa ilaalchisee garuu irratti hojjechuu akka qabdu gabaasame.
Gamkaaniin ammoo horiin baankii liqeeffattan waan agamii isin irratti dhala. Adoo baankiin dhala kana qabaachuu baatte silaa biyyi akkamiin guddachuu fadandeetti. Oromoon wal'aan naannoo Benishaangul baqate ammaan tammaan keessa jira. Tokkummaan mootummoota ganna 73 eegi yayyabame. Guyyaa dhaloota isaa ardulfeessuufii jiran tuttuniin waan ardisanii qopheessite. Oduu isaan fannee waan nafeet dabarra. Tujubeet santiim.
Dhiittaan mirga namaa jijjiirama qilleensaaf rakkoolee addunyaaf kan kana fakkaatan injifachuuf utuu hin dadhabin itti duuluutu barbaachisa jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutareesi waamicha dabarsan. Itoophiyaan hojii jaarmiichaaf bakka olaanaa akka qabdullee beeksifteetti gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa soraa dhiyeessa.
Tokkummaan mootummoota ganna 73 duratti yayyabame. Guyyaan kun guyyaa dhaloota isaati. Dhaloota ulfeessuufii jiran. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesi yoo har'a horkaan ulfeessan hor Finfinnee ta'e irratti nama fulaa bu'een dubbataniifitti seerii tokkummaan mootummoota baase abdii ilmi namaati. Guyyaa kana ulfinni guddaan ulfeessuufii jiranillee hojjetaan tokkummaa mootummoota xiqqaaf guddaallee kan hin beekeetiin hojjetaa jedhe nami fulaa bu'ee dubbateef nama erga ta'anii dubbateef Itoophiyaatti bakka bu'aa karoora nagaatii fi mirga namaa obbo Aaniyaas Chapaangii Chuumaati.
Extreme poverty is being reduced, but we see inequality growing. Yet we don't give up.
Akkana jedhe nami fuula bu'ee dubbateef hiyyumtii ag dabarte addunyaallee hiyyumtii ag dabarte addunyaa keessaa xiqqaacha deemuma jirti. Taatullee ammallee jireenni xiqqaaf guddaa yookaan ammoo hiyyeessaa fi dureessi jireenni isaanii akka malee wal hanqata. Yoo sun walitti dhiyeessine yoo hiyyeessaaf dureessilleen xiqqaattullee jireenyaan walitti dhiyaate namilleen carraa argachuu danda'a. Qilleensi jijjiirama nu caalaa deemuu jira. Qilleensi addunyaa kan jijjiirama akka malee ariifatee nu caalaa deemuu jira. Taatullee of hin jibbaan ammallee maan jennaan jijjiirama kan qajeelchuu malle. Fuula hedduutti namni mirga dhabuu jira. Ammallee of hin jibbaan maan jennaan namni ulfinna argateetiin lafti nagataa uumaltee jedha. Guyyaa dhaloota tokkummaa mootummoota kanaan waadaan tokkummaa mootummoota gale haaressinee hojjechuu malle addunyaa fayyifanneetiin akka namii duubatti nafne hojjechuu mallee ulfinni nam cufaatii hojjechuu mallee jechuun dubbate. Addi Hiruu Zammane ministeer deetaa ta'an nama hojjetu akka Addi Hiruu Tittutti Itoophiyaan warra tokkummaa mootummoota durii yayyab keessaa tokko dhaabbilee tokkummaa mootummoota dinagdee Afrikaallee dabaleetiin 28 Itoophiyaa keessa jira. Tokkummaan mootummoota dhaaba addunyaan qabdu gugurdaa keessaa tokko qoodi inni qabullee guddaa jedhu. Tokkummaan mootummoota 50 yayyab durii jechuu aga guddaan Afrikaa keessaa Itoophiyaa Masrii Afrikaa Kibbaatii fi biyya hedduutti yayyabe. Ganna 73 ammaan tan ulfeeffachuu jirti.
Eertiraan dhiyeenya waliigaltee araaraa Itoophiyaa waliin irra geesse hariiroo biyyoota lamaaniif naannoof mallattoo gaariidha garuu mirga namaa laalchisee hedduun hin hojjetamin hafee jira. Biyyatti deebisanii ijaaruu keessatti hirmaannaan guutuu ta'e eeyyamamuu qaba jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti hayyuun dhimma mirga namaa beeksisaniiru. Mootummaan Eertiraa sagalee lammiiwwanii ukkaamsu falmii saqee qumurteessuu itti fufee jira jechuudhaan barreessaan addaa gabaasaa kadhimmootii mirga namaa Eertiraa keessaa gumii tokkummaa mootummootaaf ibsanii jiran. Biyyatti ijaaruu keessatti hirmaannaan uummata Eertiraa yoo hin jiraatin fooyya'inni argamu baay'ee xiqqoodha jechuudhaan Sheehilaa Keessaaruu gabaasicha keessatti tuquudhaan mirga namaa eegsisuun giddu galeessa nageenyaa ta'uu qaba jedhan. Hoogganaan gargaarsa akka tokkummaa mootummootaa gargaarsi beela Yemen keessaa ittisuuf ta'u milkaa'ina dhabaa waan dhufeef uummata 1,400,000 ta'u beelaaf saaxilamuu malaa jechuun akeekkachiisan. Mark Lowcock akka jedhanitti Yemen yeroo ammaa balaa beelaa hamtuu ishee mudatuuf jiru jechuudhaan walgahii gola nagaa eegumsaaf himaniiru. Lockwood balaan beelaa utuu hin dhaqqabin dura bara 2017 keessa yeroo lama akeekkachiisa kennaniiru. Yeroo ammaa garuu haalli jiru isa kana dura caalaa akkaan yaaddessaadha jedhan. karagge fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti dabiti kabiya united states mesha posta marame tari dukata umaluf tokko presidenti durani barack obama f tokko mo ministerti imala durani hillary clinton if ergamu malu karat abejra waltan time warner kan new york bakase nen studio qabu har daganam ergameshan dukata umalut ergame boda namni akake sabu tasfame policy new york hala sato annajala olchu cnn nigaba sejra postan marame clinton if ergame kale sagalgal innasa kattam kan addaba fame yotaw kellan mana posta kun manajrenya sani bakasan abawra sani presidenti durani bill clinton wolin jirata turunchina dabit kabiya kajedet kabron obama fergame mo washington ke sat qabamera dubim tur white house sara sanders kajedanitti aggamin halella president obama president clinton if ministry imala durani clinton if namota bekamo kabro ratti rawate nib akekame nibalale fannajedan dabolin naga exsan harasa qoratani tarkamfi barbaajisu kafdatamu tau beksaniru president donald trump akuma altun gonfo saudi mohammed bin salman jedan sirna dabeyi tu gazete sa jamal kashogi ajjese kajeru amanu barbaadu garu ajjechan sun konsula riyad kan istanbul ke satrawochu saf ittigafa tamajalan ba anjedan hoganan united states akata du kashogi kana kadubatan erga kale satu ta oduf angoni saudi sena ke sat akata wat doksan hama hojetan jechun ibsani boda yadi duran san esan baye garin turrejedu trump akatan ajjecha sun isu kanne sada jedaniru kales britain kanin kashogi ajjesun shakkaman visa dokkachu an united states ስትማ ካምቴጅርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ሞቱ ሞኒ ገመጥ ያህዱን ሪያድ ረት ተርካንሲ ፍጣነ ጀቹዳን ታሪ ጉርጉርታ ሜሻ ወራና አራዳቡ መሉ
ታማንታን ጀቀሶ ጅርታን ቱራደን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ፎሪን ባንክ ይልቀ ፈጣን ዋናጋም ይሰንራት ዳለ harka gam dalajechu horin banki lige fatan nam raddalu mal yedanetin mariachu fi tor bankana sambaddikatti anke sette finfinetti galam gudda galam dinagde afrikatti marito koteta warri maritan yame arda finfinetti gazete sota twan karori sanihim maritana dinagde namichutti qode ke sakabu qabachuni biyayyu fayda gudda qabdi yechun matudure tanafi ta gargararat mariatan muktar jamalit odu tan finfinneni werk
ibsaharda finfinne hotel kale bitikenname kanaratti akadubatamen hawasni balan biye kenna tajajil banki sochi dinagde ke satti dalan alate argachuda buabahi gudda ke sabahulle akka enotti yuqitan fayedemu hindande ne jedame tininjira waltajin kuni angota motumma hayota abboti qabenyati fi dabile mallaka garagara kan hirmachisu yotau qoranna fi qwanna len garagaralle nidem sifamaadan dubatame waltaji kana kan qoppe sufi qinde sadim makana kan tae dabanni gorsa explore more consultant jedamu halame jata biye kenna wajin dimmi kuni akkata ittidemu danda uratti biyota ala heddutti hordofi fi mutanno qwanna len tasifamaatu ruda dubatu wajigegesan olanan dabaticha obbo jibril usmana wado waltaji kana qoppe suf dimma kana ratti tiye fachu dafille kan ento sababanu ta'e dan dubbatu
yai kana wanni akka qopesinu ba'enu ka kasimali jijiramni biye kana qamu mara hammate jira jinne wan hinamannef qamni reguddan namonni jijiram kana barbadan hala gara garatin liqi kana argachu daddabani jijiram biye kana ke satti dubatta hajiran umman ke na ba'eda akka etiopiya ti so italallu akka oromiya ti so italallu namni ba'e rakkin dinagde ke sejira rakkin kana ke sababu fimu tajajila liqi garagara kusanna argachu barbachisa qamuni tajajila kana kenna limo gadigo ani umata biratta argamu barbachisa
tajajili banki dalan alakuni wagga dera da biya etiopiya ti gafatametinin dorkamu la farra har kifachu dafi serri dimma kana tajajilu daf la faqabate tinin mulatelle ifatti hinjiru dan waltaji kana ratti kafame tinin jira garu waggota shani jahan darban ke satti bankonni tajajila banki gama biratin cinatti fodda tokkon tajajila banki dalam bilisa kennatinin turanjedu hallikuni kan hawasa biye kenna akata qusannati fi liqeffate tinin dimma isa ittibahu danda urratti mijata hinta ini afin dubbatame waldalili kifi kusanna dimma kanarati tiyefatani wagga kudani ol hojjetatini turankesa toko waldalili kifi kusanna dirret yuneni konnambultota dirret awa jalati kanargamu waldankuni kanandura konnambultoni kan kusanna le hin kusanne liqefatani tininille dimma sani ittibahani socci dinagde ke sattihin hirma netau sirna kan dirresu dan boda ammo jijjiramni guddan dufu dadubatu hojgeggesan yunenicha obbo madhen makonnin
duran qotemtotan kenyas tajajilla liki fikusan markachun jiran sababasanis worra bankiyachi dalaga kana dalagu katuran isan talafi kana kana wanqabuf gabare fedin qab kana bajechuda kana fu servisi tajajilla arkachun jiran jechuda kana fu rokko kana wanta f rokko kana furuf jenneti nui producti kana gabne dufe jechuda amma jijirama wahidu qaba amma gabare wan kafedan chufa pechu jiran ala abu jiran gabare tajajilla kana arkachu jiran
dimma tajajilla banki liqidan ala kana wal qabate tinin biyonni heddun mutanno gari akka qaban dubbatame halu makanan ollake nakantate biji kenya gutu mangutu ti banki tajajilla dalan ala kenu sadikan qabdu fi bankilen gurguddon shan ammo fodda dan cinatti tajajila kanin walduka akka kennan asirratti ka etin injira dabalatanis kenyan tajajila insurance dalan alata elle akka dabata to ko qabdu dubbatame halu makanan mutannon biya ala mal fakkata jettu dan dabanni gorsa explore more jedamu kuni bankile ethiopia sadi oromia international bank abyssinia bank fi banki awash gama turki tittige setininille mutanno akka jijjiratan tasisu da dubbatame tin injira tajajila dalan ala yo jedamu mal jettu da inni kuni kan bu'ata kullahin qabne fi bilasha jaccu osontain kan akkatan ittin walin hojjetanitin injijiramu danda'an sirna kana kesatti dirir famedan kan dubbatan ammo dabbata gorsa explore moriti hoggana dimma qwanna fi hordofi gaba kan ta'an obbo abdussalam kamali
namni dalarra bilis jaccun bu'an bira injiru jaccu damiti bu'alen biro bayen maddit kan jirani da jaccu fakenya famma mallagni nama dalara bilisata irratti account irratti ka utokko mallaqni su walitti qabame investment irratti qamali qefatu investment irratti ak hirmatu godama ergasi investment san irratti hirmate bu'an investment san irra yoka ammo daldala ala galchi tawu danda ala irgi tawu danda irratti hirmachi fama birrin sun akante ne yechu mallaqa sanirra bu'an argamusun nama qarshi kusati sanifis akka argatu wanta godamuf bu'an heddu dechu
hali tajajila liki fi kusanna akasumattammo banki dalan ala kanan walqabatetinin rakolen jiran mali qawalen seraho akkamin guttamanitinin hawasni kuni hal walqitateen tajajila argachu danda akan jedurratti ya i sambata tiqqadufu galma dinagde commissioni afrika ta tasifamu jiru kanarratti ni diyata dan dubbatu obbo jibril
kuni tiyifanna gudda argate hirmannan ummata kenna akasirritti cime jijjiran biye kana keessatti shore gudda akatabatu godudaf akabiyattis jechala akabiyattis wanni kun yo hikkate namni bayeen jijjirama kana keessatti hirmate jiru fi jijjire akasumat dinagdem biye kana hin jijjirama jenne amanna
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinnera
Tam jaga sujir tentu radio ni VOA seganta afan oromot. Wal dabinan no binishanguli namedu bakacis. Oromo wal dabkanan duram bakataniti ni durabawun dandaini. Kana moka bakataniti ndari oromia rjiranka oromia takun dandaini leni rakini hiddu kesira jachun dubachu jirani jalaneti war bakate fi gara oromia le namdu biso kana mo gar bulchin sar le namdu bise gara sandebis
kunti sana no benishangul gumus kesat bati tokko durarako umamen lubbun nama abamu fi heddun godanun ne adatama Yerosana nanno durani sirbabba yokan amma tsadal jedame wama mukesa bawda dabun oromon nafan amma yuachi juru jiratto takana kesa tokko sodana genyaf jeccha maqansa kanibsam negafatera malkesa kajiran akajjechu nibsa
akini ci ay ifatara numati bakkeba ni bakkara maski ni ako mukani jmu kadini ki ni bakkira ki kanu ti koti landanjiru ebala tharimo namoni nama aje sanran sa namati amisera ba sebe ba sei na kanji kana famo ta na ti ko fi nagi ni no ke ni ara naga la ji ni la ka mundan da no kala kanjiru ti ji sinan no anta ta kanji da ti kya ji to ko en kabu atike so mon ni ro ni ratu oni magalet ይህ ዛሬ ደግሞ አጥቂ ለጋ ተንልደን እንደተክሽንደላ ይጋወራ በስራፍከነ ይወጥክ ያወጥ ይወጥቶራክ ዘብሻን ጎምባ መልኩከ መታሰከና ባይ ኢንፋታ ለቀበኝ ይሩሙ ያውጭ ከሰ ከንጭል በተለል ከኛ ከወሩ ተጥራ ማንን ይበተን ማማክና ምንና ሸንታማራ ታንኩ እንድንችል አርካን ሲሰራበት ኮሊማን ተጥን ሻቢ ይራኒ ባይ ኢንፋታ ላይትላ ምማጅሪኝ ከሽብ አካ ለሚተጣቀ ኮፒች ይሄ ከሽብ ሲንፈካቱ ይሄ ኢንፋታ ላይትላ
isini achi baun dandenye mo malifa chitaftan
baun sakara bangu kanu yokani atke kula kesati bayi male nanni to achi halle kati baun dande wakka sarra ke iyo mo tere yolle makan sani dambo datin kharati ri sada chenya gere dande bisani mon ke de bisu mon ke sada kan gira sada to mon mat
malnya to malu du gabata ni no jattan tanan
baye kan insa amma mat ri gara kan ko so bangu len sayadam ቱቲ ከሰጠ ነው ምን ተቆጥቆ አንድ ስም ከሰራ ላይ ግን እኔ ካንም ሆቆሎ ጻላካም ተያፈለ እናቻ ዳውሪን ግሩ መደ ሰለራ ቱቲ ተቆንጂ ማንቲ ለዳርገኔ አማማት ሳይደ ማንቲ ልንዱ
ጋባደ ጠኒ ዋብተጠኒ አከዱሪ ትጅራቹ እንደንደሱ
አይ ጋባ ኩገራን አረቻንግቱ ዘሞን ምስለስ ከኒ ጋባሰን ዝከና ደረም ነው ነፋቲት ዘሞን ነው አላሰ ጋትነ ዘተን ከረ እስኪሰው ቀይለ ለሳብደ ባየነ መልቀም እንግራ ሙቀንዱ እስኪሰጠ ነው ነይ ግሩ ወባሲ ገረነም ይበሽናን ተቆንጂ አለ ምትየል ማገር አና ሰናታን ከሻቲ አንኡ ንምዛፊ ዳነ ክሊመት ወሰደ ማረት ከናርጋንቱ ይረደር ቢዝነስ ከናጋ ግደኒ ጋራ ነመለመ ይሰኛው ትምህርት ዲዛይን አዋለኝ ተቆ ነመገጀኝ ለቆ ኮሞሮ ነው ለገረው ምሳና ጂሱሱ ገንደ አባጎሊ ኢንፍሌሽን ትጂሰኒ እጥስ ከአዋለን ካንቲ ዲሊን ከምን በርምታ ገደብን ኮንፋንቲ ፈንኪኝ ስለዚህ ምንበሉን ተራከራት የግን ቆም ይሉ ሳንቲ ዲሊን ገይሩን እንደንደስ አመጣማውራና ትጅራ ከናስ ፍልፊት ገባኔ ደብ ደማለነቲ መነከኝ ራፊ ማሲን ከግብት ሳሙን ይነራ ወንተ ተሳዋ ተራን ተካሬ ራፊ ወሪቆት እንደነም ወለ ማገረጥም ሀሮሪኝ ለቆሳን ለይ ማገረጥም ይዟረጥ ከናርገንቱ ያን ሳውድ በሰዲ ሽንተማራ ትላል ቆስመት ወፈተን ማንኔ እንደረምን ሽንተማ ወል ካንታይ ምንም እንደዚህ ተፈይ ከሳ አበኝ ነው ተፈቀ ሳሙን ጋር መታሳችሁ መስነተ ተራዴ ማጅረን ደዛሲ ፎቶ ከኒ ስክሪር አዲለ ካኒ ለማ ትራኔት ለምደት ነክ ሲሰኝ ኮል ሹፌርት ግድን ግድ ሲሳትረኒ ንወከሉ በከምቡ ተናራ ወራ ታታ ሰራን ከመታ
አማ ወራና አቸጅረ ደት ከንፌደራላቲ
እይ
ኢሳኒ ሞማል ስኒን ጀሩ ስኒን
እንባነ ገኛ ደንጋ ከኒ እንባ ከኒ ተስደብሽና ያም ማጥሽ
አቲቱ ጫራስ አርገት እንደምታ
እይ ከማሌ ከኛ ክራ ኮፒሽን ሁን ዲዛ ወከረት ሳፈራ ከዚህ ሳውን እኔራ ቀደም ይሄን ምወራ ፈልግያ ካናፊዩ አፍን ሰባል ከዲ ከንባኑ
ሞቱማት ማሊ ያቹ በርባድ
ወላንት ማሴራ ኢናኖ ከኛረት ንግዳን ተቆ ንግድ ከኛ ከከበጁ ወላንት ንለማታሞ ያው ደኝ ወሙ ከንታስ ሲስተማ ንጫጉዳን ሳብይ ወገይሩ ከሰለል ከኛ እንደለ ያከኔ ከኛ ከፈድራ ነው ኮው ስለዚህ አንተ ሲከና ሞተረ ወፍቹ ጋር ቆጥላይ ለን አለች
ኢማ ከናረት ዴቢ ገመሞቱማ ናኖ በነሻንጉል ጉሙዝ አርገቹፍ እትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ከታን ኦቦ ዘላለም ጃለታ ቢልብል ሀርከሳኒ ረተርገዴ ወልገይር ረንጅራ ዴቢሲ ቢልብሊን አንጀረን ቱሬያለ ጎንኩማ ቢልብለሳኒን ካሰን ጨራቂ ኮትፉፌ እትጋፈተማ ድመነገኛ አና ስርባበያ ኦቦ በከማ ጉድና ቢልብል ሀርከሳኒ ረተርደዴቤ ያሉዩን ካሰን ኢታና ቡልቻ ከታን ኦቦ አበራ ባየታንስ ቢልብላር ከሳኒን ካሰን ሚልኮቭናን ፍረደን ያድ ገመካኒን ጎድና በነሻንጉል ጉሙዝራ በቀቹዳን ካነን ኩማ ኩደሻንታን ናኖ ዳንጋ ኦሮሚያ ረቁበተኒሩ ገሬን ማንጉዶታ አቦቲ ገዳፍ አቦቲ አመንቲ ከሌሰ ገመስቲ መሉን ኢሳንዳ ወተኒጅራን ገሬ ከነከሳ ቶኮ ሉበ ዳንኤል አብርሃም ሃለ ከሌስ አርገነ ከጀቹ ናይፍ ሰኒሩ
ገረማኖ ቶኮ ሃሮ ጎምቢ ጀዱ እንገረናሞ ደብሳ ጎምቢ አለልቱ ጎምቢ ስተን ረዶሳ ደኑ ደሜ
ዶሳ ደንከነ ከሳ ነሞን ንብጅረኛ ራቡቃን ትልማማን ሜቀተው ካናርግተን
ዮቲካ ተገረት ባሽኒ ተው ትልማማን
ጀቹን አከናም ኑንፋቲሞ አከባወራት
አከባወራት ቀበመን
አከማቲ
ኤ
Jarri kuni bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessa kan baqatan moo kan achuma Oromiyaa daangaarraa baqatan?
Rakkinuma yeroo sana ta'e irraan kan ka'e walitti bu'iinsa achitti ta'anii baqatanii dhufanii qe'ee gadhiisanii kaan manni jalaa gubateera. Kaan uffatallee fudhatanii dhufnee qullaa isaaniiti. Bakka bulan qabanii lafti qophaa'ee fi walitti qabamanillee humna danaa ta'ee hin qaqqabne hin geenye. Kanaaf achuma buqqa'anii dhufan maasii isaaniirra lafa qonnaa isaaniirra.
Warra yoon buqqa'eedha kun?
Ji'a isaa darbe sana keessaa achi as buqqa'anii. Amma ji'a isaa ammatti fufnee jirru harri 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Amma ammaatti iyyuu achii kan itti dabalaman jiru.
Maal keessa buufatanii jiru?
Iddoo tokko mana barumsaa keessa buufatanii jiru. Dunkaanni immoo gaafa sanbata guddaa dhaabbatee jira. Deengaddeechaadha. Bakki lama immoo akkumatti bakkee keessa faca'anii jiru. Wanta akka shimala walitti hojjetanii ijaarratanii sharaa hidhatanii keessa jiru. Bokkaan isaa immoo amma yeroo ammaana baay'ee ulfaataadha. Kana keessa mucaa baatanii sharaa walirratti qabaadhatii achi ofirraa jallisaa keessa taa'u.
Maal nyaatu?
Nyaatni isaanii amma nuyi gaafanne si'a tokko qamadiin marsaa tokko daakuusaa nu ga'ee arganne irra zayitii wajjin jedhanigaa. Isaan ala immoo dhaabbilee amantii garaagaraa bakka garaagaraa irraa dhufanii dhumatee waan humuma qaban nutti daddarbateedha. Lafi isaan ciisan awwaara keessadha. Dhibee keenyaa fi yaalaa ga'aa hin arganne jedhani. Kanaaf fuulaa fuula dhannee yeroo gaafannu qullaa rafuu qorraan iyyuu miidhamneerra jedhanii baay'eenitti bo'anii mana lamaa saalonii abbaa warraa shanshaniin afuriin mana namaatti gallee jirra jedhanii iddoo tokko. Egaa walumaa gala isaa yoo ilaallee. Hanqina baay'eetu jira. Wanti akka barbaachisutti qaqqabe hin jiru jechaadha. Harka wal qixxaataa waan beekamaa tokko.
Ijoolleen dubartoonni jijjiru?
Baay'inaan dubartootaaf mucooliidha. Dargaggoonnis keessa jijjiru. Namoonni umuriidhaan sokkanis keessa jiru. Hamma yoowwanaa wanti tokko ijaaramee fi keessatti boqochuu dadhabuun isaanii kun karaa tokko baay'ee nama gaddisiisa.
Daangaa Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz irraa hammam gara Oromiyaatti seenanii jiru?
Daangaa masanarradha. Baay'ee walirraa fagoo miti garanatti kan isaan walitti qabaman.
Eegumsa garuu qabu?
Poolisiin Oromiyaa naannoo sana jiru.
Akka nama dhaqee jara kana ilaale tokkotti furmaanni maal ta'a jettanii yaaddan?
Ijoolleen keenya biyya alaa isa ta'anii naannoo kanarra kan jiran isa ta'anii waan isaan barbaachisu hamma isaan dhaqanii qe'ee isaaniitti deebi'anii manni isaanii gubata ijaaramee fi maatii isaaniirraa midhaan isaan itti dadhaban sun bakka bu'ee fi ijoollee of harkaa qabu hamileen isaanii sammuun isaanii kuni tuqameera. Kanaaf gara hamileetti illee deebisuuf nama hundumtuu dirmachuufiitu irra jira. Qe'eetti isaan deebisuudhaaf. Waayyuu tun ta'e lafuma sanatti waan isaan ga'u nyaatanii ijoollee kana arma hoosisanii godhumaan ijoolleen lubbuu isaanii oolchuu fi qorichuma ga'aa tokko argachuudhaaf gargaarsi bal'aan hin barbaachisa akka nuyi ilaalle.
Bulchaan aanaa mana siibuu obbo Kumarraa Bakaree jarreen jireenyarraa buqqa'aan kana gargaaruuf carraaqqii godhamu kan ilaaleen akkas jedhaniiru.
Manni naannoo Benishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa Bildigiluutii fi godina Kaamaashii. Aanaa dhadhaan irraa buqqa'anii aanaa mana sibuu buufata saddeetiitii fi magaalaa mandii keessaa nama 15,000 kan dhiyaatantu jira. Tokko buufata magaalaa mandii galma bulchiinsa magaalaa keessaa kan jiraniidha. Iddoon lammaffaan immoo aanaa mana sibuu ganda ogiraan ogummii kan jedhamu bakka baddeessaa jedhanii fi akkasumas alaltii boombii keessa jiru. Ganda ijjii keessa qubatanii jiru. Ganda dangii jedhamu keessa qubatanii jiru. Waankii gabaa bacaasaa keessa jiru. Waankii mana akkoo keessa jiru. Akkasuma waankii magaalaa duwwaa tokkoo keessa jiru jechuudha.
Gargaarsa argataa jiru?
Gargaarsi kun gargaarsa karaa mootummaatiinis hanga danda'ametti dhufaa jira. Deebi'ee hawaasi magaalaa mandiitiif aanaa mana sibuuti gargaarsa gochaa jiru. Inni biraa immoo dhaabbileen mootummaatiif miti mootummaa adda addaas isaanii federaalaati deeggarsa achi gadi nu ergee jira jechuudha.
Maal keessa buufatanii jiru?
Dhibiinsi kun marsaa lammaffaadha. Dhiyee tokko nama 1,190 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya gaafa 27 kaasanii dhufanii nu bira qubatanii gara 18 bulanii mana barnootaa giddu galeessaa magaalaa Mandii qubachiifnee turre akka aanaatti baasii gurguddaa keessa garree gara. Qarshii miliyoona tokko oliiti utuu qaamni kamiyyuu nu biraan godhin baay'ee itti dadhabnee amma immoo gaafa dhufan mana barnootaa keessa kan qubatan jiru jirtuu leenjii qonnaan bulaa keessa kan qubatan jiru warri kan biraa immoo amma deeggarsi nu qaqqabutti humna aanaa kanaa ol ta'e waan jiruuf deeggarsa kadhannee amma sarana dadda su din kwani sakara ku te amma hidame su atike sati da jaji da kanar gata jiran giru amma su mokan isirra amma sarra ga dibe jira je da rafi da de
gargar si san argatan qubsa da jollen sani mana barno ta fa se nu danda aniru
ta su magargar si ku ba kan dane ni ti mutum mana no ti kamule gara gara kan de jira ni university gara gara si da bile ni su mutum ma dadda su sa jira gargar si de mutum ma ni gargera garu bayi na ummata kana di ji gargar si ku gafo wal cira kan ni dalu kasu mai yukan wal madalu mi ti amma yi de dirta budda ga fata wangon wallale ba ji ta dana mara tiburra baratoto yoti kade iya kadin biro garana maso demi jani ba jeta ke nyayin berti ti gara kar shikma shantani de ko ba ne yajine amma mo baratoto ti ator bahar de fani baratoto yin berti ti alo ta ana kana ta ani ba katani adana jira mana bar no za ti bu mata ga akka ana ti ofije nya mata ti de ne ti kan gargara jiru inni san dramo baratoto ti tuta ator ba kuta ta de kuda ta ko bani barato wali jalli gani alli gani trato ke ke jira wan jiru ti kana le ka bile gara gara da fanne gargar ce ranni ka ka bakan jiri kan wai da tari gana in fura mu yote rakko da wan tebi inni kan ramo bara tebi kuta sadde ti sagali ti darban yi ji bara to ni kuta ku ni kuta da ko ti darban idde kana arya mani ruwan te tarani bara ci gani rakko fe so an gale magala mandi ta kabar gani ji kan ti magala mandi ji kore gani ti ji wali jalte umme mani bar no da wan ni pade jetta gara balbana bidjama wali ti kani magala mandi kire se mutum mo bar tin da ana mana ci burra bannu bar tin da sa darka nsc dv akasuma zo degree to kofa ka batani mu tanno ka ban ko sa bar no da din ba je tuma ana mana ci burra ni magana mana dikon di da ni ji kore da ni kuno wali gal te mu re harra godin ni o ji kana teknika ta mu re jira je churo kan jani gadin mo ana ba di ake ci akabara tan ta ulle daftari kani rakon kalama kan jiru da borsan kani garu ge da na jira su daftari ni re borsa ra su ji gariyan tan ne abile gara gara ga ta ne jira nika kaba wanjini na bila ne gata ji raka na ci buru mo ba ji ta kan no ol wan de ne fi da rakon ge nya
wan nan no sana targitan irra motum mat mali ya chu barbad
tokko wan jira ta ne de no mana ci sa ke sa fi ne rawali jala gari be kami motum mat komishini ni ogaso da bala kan da rala so do kan nan no imma kana ke sa be ke akon ti gari raka hun di mala ne gira awaje kana gardaru amma kurati gardaru kan danda mi wan te di ne ge ni aman ci sa nan no kana ke sa ti be awasi kungara kadenya sa tide ge group jirenya la tar kampa tivi tira wadi sa kan de mo motumman ejenno fura chu ko bakani fura tu ala alat amalle gar gar sa ni gennu barbadan ka molin gar agara kan gura dabba tani de wan chu ni de barju
agge fato ta kenya ke su mota ko mara galate faccha kanarra kanumanan tumura anjalan ne gamadati nagat
jalan kompeten da biya fanar mo jaka sujirtani kompeten ta cha yau jira yat kaldan nu barresa nu bilbila meter bande kudan sagali didda mi damaw didda mi shenran jaka sujirtani ansura ala keti kam kenna naga kes nu bula jenne sirba amin usman kan risani kenna bale bune yedechan Amin Hussein je chukiya naga ke sunu bula aye
Ada adi, mina dora angadi na adam duramia. oh.